CopleyJams.com.
Pite paso kolo Iba mafuna kuchona chirira Pachikundi chote na butikira Iba mafuna utwale Iba kuchela posa saibane Tabariko Abo tabariko Tusha baby Wiposa kwa mano kumaryansha yo Hello, take it easy baby Izo zonse se umbera nkani Niva mboza baby wenze chena plani Wafuno imiri kajani Ndawa walenga na chinjaso 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 Baby Walenga na chinjaso Walenga na chinjaso Ndawa walenga na chinjaso Walenga na chinjaso
Kambe finish the filiyas. It's banana.
Still send to the white to the diesel. Umba, why me? Something for the PS Lama. Shadow ma. Chef of Matanda Mujibu. Yonzuna. Film C. Alan K. Dolaman.
Doesn't get much better than this.
cosplayjams.com.